Bino bisara bya mayaja nijyo byuhirirwa ingoma noze nkuko zikarumanga nyiragashira manga hinda nagashize kaze hinda ruterwe inyange hinda nirutagorama hinda giye kugorama hinda maniragorora hinda inkweto zinyoye hinda bombi tarasize hinda inda wowe tari inda yewe ngiye gucika inda ururudodo we ururudodo imyenda inda ururushita we ururushita ingamba inda inda wowe tari inda irabishara by'amayanda ibyo byuhirirwa ingoma nazi nk'uko zikarumanga inda wowe tari inda inda wowe tari inda iragashira amanga inda nagashize ikaze inda irarutirwa inyange inda mva nirutagura amahinda ngo yagiye kugura amahinda kuko imana iragorora inda inkweto zinyoye inda